dajimsafi.com.
B50. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Better, 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 better. Better, better, I'm feeling better. Nani asubuhi, imefika tena, nimesema acha mwana. Niko search something kwa ajili ya tumbo langu. Naelewa sana, kwamba jana jana, oh, imetisha sana. Ila oh, si yapi kibali, acha nisonge mbele. Ya dunia, ukiadhania, yatakusumbua na kukuone. Bado lundo gunia, yapo ya kujia, yaliyo ya heri, we simama. Sina neno, na mabaya yote, sina neno, na maudhi yote, sina neno. Sina neno, oh sina neno, tena sina neno. Na vita vyote sina neno, na ya umizayo sina neno. Nimeachilia, I'm feeling better. Better, 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 better. Better, 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 I'm feeling better. Acha vije vije, wala silipi baya, kwa ubaya. Kwa ubaya, nimesame, nimeachilia, wala silipi baya. Kwa ubaya, kwa ubaya. Mama e, mama e, sina haraka wala papara, sina shaka na Bwana. Baba e, baba e, sina haraka na papara, sina shaka na Bwana. Feeling better. Better, 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 better. Feeling better, 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 better.